بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد. سرغاندا أبلونجي أبترابا إرابطو لرزا أنسوكنو بلامساني كرامسو إتكتيبوا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atira tukumi unu msumu gafi Muna kuzino ezekiti wa ennunji Gurwale ilo biithini subhanahu wa ta'ala Badinja la tutunulide Umlamwa ogukwata Engeri obusilamu jebutunulidamu n'engeri obusiraamu gye buwaamu ekitiibwa ekitonde ekiyitibwa ekikyala. Abakyala mu busiraamu balina ekifo kinene nnyo, era singa tuba tuzzeeyo mu byafaayo okwetegereza nga bwe tugenda okubitunuulira, tujja kulaba ng'omukyala azannya lwolo nnene nnyo kukulaakulana kw'obusiraamu oba kukokkakkanya obusiraamu. Nabwe kityo olw'okuba nti omukyala kitundu kinene nnyo ku umma y'obusiraamu, njagala twejjukanye nga tutunuulira engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yajja asukkulumya omukyala n'aba nga amuwa ekitiibwa. Ekitiibwa ekyo omukyala yandibadde akikozesa mu makubo agasinga okuba amalungi okusobola okuba nga asiimibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bannyinaffe mwenna, ekigambo kikwatagana n'omukyala mu busiraamu kitundu kinene nnyo ku sosayate y'obusiraamu, era muzannya lwolo nnene nnyo ku kulaakulana kw'obusiraamu obwo kubanga mubunyika. Nabwe kiti olwaleero biidhini subhanahu wa ta'ala jala tutunuulire engeri Allah subhanahu wa ta'ala gye yajja alaga nti omukyala ono ayina ekifo kinene nnyo mu busiraamu, era obusiraamu bwagulumiza omukyala ne bumuwa ekitiibwa nga kya waggulu, okwawukanako ku ndowooza oboolyawo ezimu z'oyinza okusanga ng'abantu boogerera omukyala omusiraamu mu mbeera ey'omukkakkanya, mu mbeera ey'okulaga nti talina ddembe, mu mbeera ey'okulaga nti taweebwa kitiibwa, tagulumizibwa, asigala mabega buli kintu kyonna, omukyala asigala mabega so ng'omukyala yandibadde akulembera mu bintu byonna. Obusiraamu bwe bwassa omukyala awo w'ateekeddwa okuba, era bwalaba ng'ekitiibwa kye awo kirina okukuumibwa. Nabwe kiti endowooza zonna ezoogerebwa ezimu oboolyawo zigendererwamu kwongera kukumalamu maanyi, kwongera kujjamu ssuubi nakussa mu mbeera yakulaga nti tolina ky'oli. Kaakati olwaleero biidhini subhanahu wa ta'ala njagala tutunuulire ensonga zino ezijja wammanga nga tuzijja mu bulamu bwa nnabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, embeera gye yasobola okwasaganyamu ekitonde ekiyitibwa ekikyala. Okusooka kwa byonna, bwe tuba nga tutunuulidde mu byafaayo hadithi nyingi, aya nyingi, tetugenda kwogera ku aya, tetugenda kwogera ku hadithi za nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naye tugenda kutunuulira omukyala min khilal nga tutunuulira enneeyisa ya nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engeri gye yeeyisangamu eri ekitonde ekiyitibwa ekikyala, era nga omukyala amutunuulira atya. Okusooka kwa byonna nti omukyala awwal man khutiba bidda'wa imra'a. Wali otuddekaawo n'ofumiintiriza n'olowooza nti mu busiraamu omuntu eyasookera ddala okuwulira da'wa okukoowoola kwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam yali mukyala, nga tannabaako mwami yenna gwe yali ayogeddeko sallallahu alayhi wasallam gwe yali anyumizaako naye yasooka ensonga eno ey'obusiraamu gitegeeza mukyala. Tetulowooza nti kyagwa bugu bwekityo nga tewali nsonga lwaki Allah subhanahu wataala yakireeta bw'atyo. Kino nno Allah subhanahu wataala yayagala okulaga ekitiibwa ky'ekitonde kiyitibwa kikyala n'okulaga nti omukyala ono ayina obuvunaanyizibwa bunene nnyo. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mutukimayi bulungi mu byafaayo bye bwe yali atuuki Allah subhanahu wataala amussaako obubaka yali ayina ebbanga lye yagendanga eyo mu Daru Hira n'abeera eyo mu Daru Hira mu mpuku nga gyawangaalira sallallahu alayhi wasallam. Yatuuka ekiseera Allah subhanahu wataala n'amutumira Jibriru alayhi salatu wassalam. Jibriru bwe yajja yasanga nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ng'ali mu mpuku. Bwe yamusanga mu mpuku obubaka obwasookera ddala okukka ku nabi sallallahu alayhi wasallam yamukwata n'amunyiga n'amugamba nti iqra. Nabbi n'agamba nti ma ana biqari, yamuga soma n'agamba simanyi kusoma, n'amugamba soma n'amunyiga ogwokubiri n'amunyiga ogwokusatu ng'amugamba nti iqra. Ogwokusatu n'amugamba nti iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yava mu mpuku eyo ng'amaanyi gamuwedde yenna ng'afunye okutya yenna mweraliikirivu ku bulamu bwe yatambula butereevu okukkakkana ng'agenze mu maka ge n'aba nga yasisinkana omukyala we ayitibwa Khadija. Jibriru bwe yamala okugenda ennabbi sallallahu alayhi wa sallam butereevu nabbi obubaka bwe yabukwata n'agenda ewa Khadija. Bwe yatuuka ewa Khadija radiyallahu ta'ala anha nga tannagenda wa Abubakari, tannagenda wa Umar, bonna baali mikwano gye, ba Uthmani baani baali mikwano gye, naye yasookera ku mukyala. Ekikulaga nti bwe yatuuka sallallahu alayhi wa sallam makage naga zammiruni zammiruni bana yinfunye ekitengo mumbike mumbike ne bamubika sallallahu alayhi wa sallam hatta hada'a raw'u, okutuusa muli yawulira nga akakkanye kukutya kwe yali afunye sallallahu alayhi wa sallam bwe yakkakkana alayhi salatu wassalam. Kyava anyonnyola omukyala n'amubuulira ensonga ezimutuuseeko. Hadithi erimu Bukhari mu kitabu hadithi badi'il wahyi, hadithi ennyonnyola entandikwa y'obubaka okukka ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mbeera efaanana bw'etyo nti nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yannyonnyola omukyala ono ebimutuuseeko, embeera emutuuseeko, n'amutebenkeza sallallahu alayhi wa sallam. Ekyaddako era ekikulu ennyo ekiraga nti omukyala olina ekifo kinene nnyo mu busiraamu, nti awwalu man aslama imra'a, omuntu eyasooka okuyingira obusiraamu yali mukyala. Omukyala eyasooka okuyingira obusiraamu ng'abaami tebannabuyingira. Oluvannyuma lwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okubanga atandika da'awa ye, eyasooka okusiramuka yali mukyala. Omukyala oyo si mulala nga tuzeeyo ku kyafaayo kye kimu ekyo, ye mukyala ayitibwa Khadija radiyallahu ta'ala anha, ye mukyala eyasooka okusiramuka mu bakyala. Wewunye mu nsi yonna omuntu eyasooka okusiramuka yali mukyala. Zeekyo kyokka awwalu man amana, eyasooka okukkiriza nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali mukyala. Ekyo nno tekiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ekitiibwa n'abagulumiza. Tekitegeeza nti gwe omukyalo omusiraamu wandibadde ng'otwala Khadija nga kyakulabirako ky'amaanyi nnyo okuba omukyalo omunywevu ennyo ku busiraamu, okuba omukyalo alwanirira obusiraamu, okuba omukyala awagira buli kyonna eky'obusiraamu, tulaba nga kya bbeeyi nnyo. Awwal man aslama, eyasooka okusiramuka yali mukyala. Mbiyamalu kusira mukana ya nukula nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Echo nuche mbela ya kubiri. Echo soka chabiyo na tuchilabi enti dawene ya soke la kumuchara. Echo kubiri ne tuchilabi enti ya soko kusira muka yali muchara. Echo kusatu. Ti awal man nasara hathihi dawa imra. Eyasoko kutasa edda'wa y'obusiraamu okwola kw'obusiraamu eyasoko okubanga obusiraamu buno abuwagira eyasoko okubanga obusiraamu buno abutasa yali mukyala ekyo tukijjawa tukijja ku kigambo Khadija radiyallahu ta'ala anha Ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwamala omuntu okirira n'amuyikiramu ebizibu ebyayiseemu obulamu bwatambulidde yonna emitawana gyonna egimutuuseeko Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwamala okwogera ne Khadija Khadija yalabanga ddala Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa mazima naye Nabbi yagamba Khadija nti ya Khadija lakad khashitu ala nafsi mpuliranga neeraliikiridde eri obulamu bwange Eyazza mu nabbi sallallahu alayhi wa sallam amaanyi n'okubanga amugumya yali mukyala ayitibwa Khadija. Nabanga yataasa nabbi sallallahu alayhi wa sallam bil qawli wal fi'li yataasa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bigambo ne mu bikolwa. Mu bigambo yamutaasa atya. Yayogera ebigambo bino wallahi bikulu nnyo. Khadija yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam يبن العم ما نواجتانجي والله لا يخزيك الله الله تصولك كسوازة تصولك كفوة مقوة محمد صلى الله عليه وسلم أنا بتنبكو تنبانا كباكو تيابد يمغاما انتي الله تصولك كفوة الله تصولك كوابل الله تصولك كسوازة أبدا تكسوك Namugamba lwaki innaka latasulur rahim oli musajja ayunge nganda innaka latasulur rahim watahmilul kal uyamba omuntu azitowereddwa nomusitulira ku bizito byabadde yetisego nowetikka ebizito kuyamba ku muntu omunafu wataksibul ma'dum amugamba nti taksibul ma'dum oyamba omuntu atalina abanaku oli mu bantu abayamba abanaku nkulaba wano olafu bano okolera abantu abanaku obayamba obawa ababatalina obayamba obawa namugamba nti watukore dhaif ensonga endala oli muntu ayaniriza abagenyi obulungi watu'inu ala nawaibil haqqi oyamba abantu okulaba nga muyimiriza wa amazima gwe Allah tasobola kukuswazanga ebibi ebikolwa byo olaba omukyala bwazizza mu bbaawo amaanyi obaoliawo yali afunyemu okunafuwa omukyala n'abanga amuzzaamu amaanyi n'amutaasa mu mbeera efaanana bwetyo ekyo nno kifaananyi ekikulaga mu ntaasa omukyala ono gye yataasamu nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nokubanga ayimirira wamu ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sey chocho kate yakoma kwecho nakwata nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam namusitula namganti tugendeke watata omuto gobayita Waraqa ibn Nawfal nebesitula nebagende watata wa Khadija omuto bwebatu ukayona amugamenti ya tata ulirize ebigambo bya mutabanyiwo byayogera bwayamunnyonyola ebigambo ebyatuuka ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam byamutuuka ku nabbi abinyonyola Waraqa Waraqa namugamba nti mwana wange inna hadha namus min namus Musa oyo ye Jibriilu ye nyini eyakkanga ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam laitani fiha jadha abanti yingoze mu kiseera nga nkaddiye sikyalina twanyi yajja okusinkana nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga Waraqa ali myaka egisukka mu kyenda namugamba nkaddiye singa ojjidde mu kiseera nga nkyalinamu kutwanyi mukisera kyensobola okubanga nkuyamba n'enkutaasa mukisera nga bagenda kufulumya wano kugoba waraka ebigambo bya bigamba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzamu manya ganti Jibrilu alaihi salatu wassalam nabi kyavaabu za waraka nti awa mukhurijayahum kyotegeeza bagenda kungoba wano mu Makka ngenda kufutulwa mu Makka namugambe kiteri muntu yenna ajja na bigambo byozze nabyo okujjako nga bamuyigganya okujjako nga bamulwanyisa okujjako nga ayina okugobebwa ku kyalo kwazaalibwa waraka nazamu nabbi sallallahu alaihi wasallam amaanyi kitegeeza ki nti omukyala azannya lwolwo nnene nnyo okulaba ng'obusiraamu buno bugenda mu maaso abakyala temwandibadde bantu beefeebya ku nsonga ekwatagana n'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga mmwe musingi ogw'amaanyi ennyo ogwatandikirwako okuzimbirwako obusiraamu naye kinakuwaza kiswaza okubanga abakyala olwaleero obaoliawo tugayaalirira ensonga ekwatagana n'eddiini y'obusiraamu ogirwanira n'ogitaasa mmwe abateekeddwa okuba ku mwanjo okutaasa Allah n'okutaasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutaasa eddiini y'obusiraamu muteekeddwa okuba ku mwanjo tunuulira ensonga ey'okuneeraga nti omukyala wavuvunaanyizibwa nnyo mu umma eno ey'obusiraamu awalu man istushhida fi sabiri da'wa imra'a omuntu eyasookera ddala okufiiririra eddiini eno y'obusiraamu yali mukyala eyasooka okufiiririra eddiini y'obusiraamu ne bamutta nga bamuserwa ddiini ya busiraamu yali mukyala ekyo wali okisanze wa okubanga omukyala awaayo obulamu bwe awaayo buli kyonna kyalina okulaba ng'eddiini ya Allah tabaraka wataala egenda mu maaso ne kituuka n'okubanga kitwala obulamu bwe n'atuuka n'okubanga attibwa naye nga bamutta lwaki lwa ddiini ya Allah subhanahu wataala omukyala oyo si mulala innaha Sumayya binti Lkhayaat omukyala bamuyita Sumayya muwala wa Khayaat رضي الله تعالى عنها omukyala onattibwa omusajja ayitibwa Abu Jahal naye buddayi mu byafaayo enzita gye yamuttamu yakwata effumu namugamba ova mu ddiini ya Muhammad oba togivaamu namugamba ne bw'onaakola kyonna sisobola kuva mu nnabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisobola kwabulira busiraamu nalaba obumalirivu bw'omukyala bwaliko ku busiraamu nagana omusaala alina nakuttibwa n'akwata effumu n'alimutunga n'amufumita effumu mu bifo bye ebyekyama okutuusa omukyala lwe yassa omukka ogusembayo ng'ali ku la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah tolabanga omukyala bayina kinene nnyo kye baakola mu kulwanirira obusiraamu tulabanga Allah subhanahu wa ta'ala yabassa nnyo ku mwanjo okubanga ekyo kitiibwa kituukibwako nti omuntu asoose okufiiririra eddiini ya Allah mukyala bameka abaami abandyagadde okubanga batuuka mu kifo ekifaanana bwe kityo bameka ku baami abandyagadde okubanga Allah abassa mu bantu okubanga be basooka mu kufiirira eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala naye ekyo ekyengera Allah teyakiwa okuggyako bakyala lwaki kino Allah akikola akikola abakyala abasigaddewo bafune ekyokuyiga nti obusiraamu buno tuyina bulwanirira obusiraamu tuyina bukolerera tuyina kuba bamalirivu nnyo mu kukolerera eddiini yaffe y'obusiraamu muyina kuba ku mwanjo mu kubulwanirira nabwe kityo tukirabye nti omuntu eyasooka okubanga abuulirirwa ku ddaawa eno y'obusiraamu yali mukyala eyasooka okwanukula ddaawa ya nnabbi yali mukyala eyasooka okutaasa nnabbi wa Allah subhanahu wataala n'okutaasa obusiraamu yali mukyala eyasooka okubanga attibwa mu kkubo lya Allah okufiiririra eddiini eno y'obusiraamu yali mukyala Sumayya ebyo na Allah subhanahu wa ta'ala abituleetera mu mbeere y'okubanga yandyagadde tufunemu ekyokuyiga. Yandyagadde okubanga omukyala yenna afuna ekyokuyiga. Tunuulya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe yatunuulya ekitonde ekikyala nga kinafu mu butonde bwakyo, ate omukyala bw'ayogerwako ebigambo bimumenya, bimukaluubiriza mu mutima gwe. Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'ani ng'ekimusizizza Qur'ani kujja kulwanirira kitiibwa kya mukyala ayitibwa Aisha radiyallahu ta'ala anha. Wallahi buli lw'otunuulira ekyafaayo kino n'okisoma olabira ddala Allah subhanahu wa ta'ala nga mu butuufu yayagala okitonde ekiyitibwa ekikyala okubanga mu butuufu gwe bw'obanga onyweridde ku busiraamu bwo ne Allah ejja neeyo yagifuulanga nnyangu. Obuulyawo insha allahu ta'ala mesomo ogunaddako tujja kubaleetera abakyala ku bakyala ababakulembera abalungi abalongoofu, olabe weegeraageranya otya nabo, weegeraageranya otya nabo, olabe ddala embeera y'abali neeyo olwaliro kw'oli osobola okubavuganya. Bino byonna tubireeta okulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yawa omukyala ekitiibwa, Allah subhanahu wa ta'ala yagulumiza omukyala. Nabwe kityo ekyafaayo kino nabbaffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yali agenze mu lutalo kuzimu ku ntalo. Mu ntalo yagendanga nabamu ku bakyala be sallallahu alaihi wasallam, ku luno yagenda ne Aisha. Bwe batuuka mu lutalo baba bakomawo, Aisha radiyallahu ta'ala anha ayinawo yali agenze okumala haja obwetaavu bwe ne yeerabirayo ekikomo kye. Bwe yeerabirayo ekikomo n'agenda okubanga akikima, mugendo kikima wano abasiraamu baali bakubye enkambi ne basituka ne bagenda. Kati Aisha ayina ekigumba kye yali atuulamu ku ngamiya kwe baali bamussaako kiyumba kye bamussaako. Aisha radiyallahu ta'ala anha bano bwe baasitula ekiyumba tebaamanya nti oba Aisha mwali oba taliimu, kubanga Aisha yali muwala nga tannafuna mubiri, era bwe baasitula balowooza nti mwali. Ne batambula ne bagenda. Aisha agenda okudda mu kifo kino bwe baakubye enkambi abasiraamu, agenda okusanga ng'abasiraamu baagenze dda nga talina mbeera yonna gy'atambulamu, n'asalawo okugamba nti kantuule wano, bwe banaabatuuse gye batuuka nga bannoonya tebandaba bajja kudda wano. Mukazi wattu bwe yatuula awo yatuula otulo ne tujja ne tumukwata ne yeebaka. Sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Safwan bin Mu'attal bwe yajja radiyallahu ta'ala anhu agenda okusanga, kubanga ye yasembangayo mujjenga yajja luvannyuma ajja mubega yajja mubasembayo, ebiba bigudde yabironda ebiba bikoze eki abituuse ku basiraamu amaana, agenda okulaba alabo omukyala wa Nabi yeebasaawo naga subhanallah zawjatu rasulillah omukyala wa Nabi ali wano, naga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kyeyakula n'akwata engamiya ye n'agissa wansi n'atuuzaako mukyala wa Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu ta'ala. Ne batambula ne bagenda, talina kigambo kyonna kiyanyiga Aisha, yadde okwogera naye ekigambo kyonna. Bwamutuusa bwe yasanga abasiraamu bwe baali bakubye enkambi nga batudde, bwe baalaba Aisha ne baalaba ne Safwan abannanfusi ne batandika okwogera ebigambo ebyanakuwaza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ebyanakuwaza buli mukkiriza yenna alimu okutya Allah. Ne bagamba nti wallahi ma najat minhu wala naja minha. Bakuyisa ekigambo nti Aisha tawonye Safwan ne Safwan teyawona Aisha. Amakulu ne babatemerera. Bwe baamala okubatemerera ebigambo ebyo, ebigambo ebyo byakosa nnyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beeyongerayo mpaka lwe baatuuka mu Madiina. Mukyala wa Aisha tamanyi kigenda mu maaso, ensi yonna n'emwogerera ne bamutemerera. Akakakyala kenzi, akakyala kayenze ne gundi, ebigambo ne biba bingi nnyo mu Madina, nabbi ne bimmalako emirembe sallallahu alaihi wasallam. Aisha bagenze ne Ummi Mistah okumala haja. Ummi Mistah agamba nti ayogera ku mwana we, namugamba nti Mistah azikiridde, nagamba nti gwe lwaki ovuma omwana wo, lwaki omwana wo mwogerera ebigambo ebyo? Nagamba gwe tomanyi byayogera. Nagamba ayogera ki? Ensi yonna ekimanyi nti Aisha wayeena ne Safwan. Nagamba subhanallah, yensonga lwaki ndaba n'omubaka yakiwuka, nabbi nga tacyamuka, tacyayogera naye, tacya kugamba ng'ali mu mbeera bwezitu. Kubanga ekiseera ekyo Aisha yali mukoowu, yali mulwadde nga yakava mu lugendo, n'amanya nti oba ndowooza bwe bityo bituma okutambula. Bw'amala okuwulira amawulire ago, Aisha radiyallahu ta'ala anha n'abanga agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti bye mpulidde wabiwuliddeko. Nabbina radiyallahu rabbi sallallahu alayhi wasallam tiyamunyega, namugamba nti Aisha bw'obanga olina kye wakoze saba Allah akusaasire, saba Allah akusaasire. Naga kitegeeza nawe okakasa ebyogerwa. Nasalawo genda nasaba nabbi nzikiriza ng'endeka ewa bazadde bange. Nabbi namukiriza okugenda mu bazadde be. Bwe yatuuka mu bazadde be, Aisha yakaaba n'akaaba n'aloopa ennaku ye eri Allah, nga bw'olaba Yaqubu bwe yaloopa ennaku ye eri Allah. Nagamba nti innama ashku bathi wa huzni ila Allah, ennaku yange ebizibu byange byonna mbiroopera Allah. Bino ebigambo bibantemirira bibanjogerako. Aisha kyava abuuza taata we, taata ogamba kiggwe, maama mugamba ki ku nsonga eno, nga bonna tebalina kye banyega. Allah tabaraka wa ta'ala nassa aya mu Qur'an, aya zino zeyassa mu Qur'an zisukka ne mu kkumi, nga Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola ku nsonga eyaliwo nti ebyo byonna bibadde bigambo bipange, bigambo bya bulimba, bigendereddwamu kuvumeganya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubanga kiba kituuse ku mukyala wa nabbi, kiba kituuse ku nabbi ye kennyini. Era Allah subhanahu wa ta'ala nasse ebibonerezo nga bikakali nnyo ku bantu abo abaatemerera mukyala wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitwagadde mu kyo nti Allah yassa Qur'ani okuva waggulu ng'azze kulwanirira kitiibwa kya mukyala, kireme kubanga kivvoolwa, kireme kubanga kivvoolwa. Olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala alwanirira omukyala hatta dhaifa, munafu omubunafu bwe. Allah nassa Qur'ani ng'assizza Qur'ani lwoyo. Olwaleero tusoma aya ezo mu Qur'ani, tusaazisa nazo essala, zizimu ku aya ezikufunyisa empeera ng'ozisomye, naye nga Allah azisalwa mukyala. Tulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala awa ekitonde ekitiibwa omukyala ekitiibwa kigulumiza. Na bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala bwatu bwe yayagala okubanga omukyala ono asigalanga wakitiibwa. Kubanga bw'otunuulira Aisha radiyallahu ta'ala anha, ye mukyala mu bakyala bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyasinga okuba n'ebigambo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yali mukyala alima mumanyi ekitagambika, ng'atuuza abasajja mabega eri mu katini n'abasomesa. Yali mukyala muyivu kumpi ekitundutundu ku ddiini eno ey'obusiraamu kisomesebwa Aisha radiyallahu ta'ala anha. Tukiraba nti naawe omukyala wandyetaaze okubanga obaako obuvunaanyizibwa bwe weetikka kulaba nti omanya eddiini ya Allah, okusaasaanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala bwatu naabanga yassa Qur'ani mu mbeera ey'okubanga alwanirira ekitiibwa ky'omukyala. Kati banaboogera nti obusiraamu tebugulumiza mukyala, tebuwa mukyala kitiibwa, bigambo byogerwa naye nga tebizimbiddwa ku ilmu. Era omuntu yenna gw'olaba ng'ajolonga ekitiibwa ky'obukyala nga ali mu mbeera ey'okwerimbika mu busiraamu, ebyo biba bigambo bye, biba bikolwa bye nga y'omuntu. Era tuteekeddwa kubanga tubizimbira ku bisiraamu. N'olaba olinga ajja ayogeraga nti abakyala abasiraamu abaami baabwe babalinnyirira. Obusiraamu bulagira kubanga babalinnyirirwa bulinnyirirwa. Nedda baganda bange, eyo si njigiriza ya nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, si nsomesa ya nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Nabwe kitu betuza tuzeeyo era kutunuulira mu byafaayo nti turida qabila litaaddiha alamraa, ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam waliwo ekika kiramba nabbi yakigoba ku kyalo. Ekyalo kiramba kyonna n'akisengula sallallahu alayhi wa sallam, n'akigoba ku kitundu, naye ng'ekimugobya abantu abo lwakkola bulumbaganyi ku mukyala omu bwati. Sikukola bulumbaganyi ku bakyala omu bwati, omukyala omu bwati ye yali ensonga y'okubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam agoba kyalo kiramba. Ebyo nabyo nanga bwe tukimanyi bulungi. Ekibuga Madina kyalimu abayahudi bamiteeka esatu, mwalimu abayahudi abamanyikiddwa nga banu Quraiza, ekitundu ekyokubiri baali bakiyita banu Qainuqa, abalala baali babayita banu Nadhir. Ibn Hisham atunyonyola mu bitabu bya taarikhi, bitabu bya siira, waliwo omukyala omu mu bakyala abawarabu omusiraamu yalina ebintu byagenze okutunda mu katale, naye ng'akatale k'Abayudaaya. Bwe yagenda okutunda, mukyala yali yeebikkiridde bulungi nga tolaba ku feesi ye, ng'obusiraamu bukubiriza. Bwe yagenda okubanga asuubula, n'abaako omugo yalaba atunda ebintu awo ebikozesebwa ng'amasowaani biki ebibaweesa, n'ayagala okugenda okugulawo ekintu kyonna kye yagenda okugula. Bwe yakka wansi okugula bw'ati, omusajja Omuyahudi yayagala omubikkula mu maaso alabe mu maaso ge, ono yeebisse. Omukyala ne yeerwanako n'agala tejja kundaba mu maaso. Ku nkomerero ne wavaayo Omuyahudi n'akwata olugoye lw'omukyala ono emabega n'alusiba. Bwe yalusiba bw'ati n'awanika waggulu, ng'omukyala tamanyi nti bambi bamusibye olugoye. Omukyala bwe yali asituka bw'ati ne yeebikkula emabega n'aba ng'ali bwereere. Mukyala n'aleekaana n'ayitaani antaasaba n'ani annyamba. Nevaayo omu ku basiraamu eyalaba ekikolwa ekyo yakwata kyuma n'akikuba omusajja oyo yali azanyira ku kitiibwa ky'omukkiriza omukyala. Ne wabaawo olutalo lw'amaanyi nnyo okutuusa omusiraamu ono abayahudi lwe bajja naye ne bamukuba ne bamutta. Bwe batta omukyala ono omusiraamu, bwe batta omwami oyo omusiraamu, amawulire gatuuka ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kiyakola n'alagira ekika ekyo kyonna n'akiwa ennaku nti mu nnaku bwezi tesibaagalawo, mwenna muveewo. Naye lwaki nabbi sallallahu alayhi wa sallam abagoba? Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ekimugobya ekika ky'abayahudi ekyo kiramba kyonna okukigobawo, abantu twandibadde ng'abalaba nti kaali kasongasonga temuli, naye mwalimu embeera ey'okulwanirira ekitiibwa ky'ekitonde ekiyitibwa ekikyala. Mwalimu okubanga omuntu alwanirira ekitiibwa ky'omukyala. Kino nno kyongera otulaga baganda bange abalungi nti okuva edda n'edda abayahudi balina enkwe ennene nnyo ku kitonde ekiyitibwa ekikyala, naddala omusiraamu, omukyala omusiraamu. Tebalina kalungi konna ke bakwagaliza. Era omukyala bulijjo akoma okubanga mutamasika bidiiniha, omukyala nga yeekwata nnyo ku busiraamu, mukyala ng'alabika nga ddala musiraamu, tekibayisa bulungi, tekibayisa bulungi n'akamu. Kubanga gw'oyimiriddeko okubanga okutta omumuli gw'obusiraamu naddala mu baana abato mu mbeera y'okulabirira abantu kubanga obusiraamu tuziyimba buzimbe kuva wansi tetubuzimba nga tuva waggulu nabwe kityo olutalo lukyali lw'amaanyi nnyo ku kulwanyisa ekitonde ekiyitibwa ekikyala bwe kiba nga embeera bwetu bwefaanana omukyala omusiraamu yandibadde ng'amanya khutuwati shaitan obulombolo oba obuwufu bwa sheitaani mweyitira okulabanga ebulankanya ekitonde ekiyitibwa ekikyala kubanga omukyala bwabula kiba kitegeeza nti ne umma egenda kubula omukyala buli lwabanga mutereevu wallahi ne sula teba ntereevu ensonga endala ey'omusanvu gye twagala tutunuulyeko insha allahu taala almara allati jaa tujadiru rasulallah sallallahu alaihi wasallam tutunuulye omukyala eyajja eri omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga zze kuwaaba nsonga ze bizibu bye ekyafaayo kino nakyo allah yassa qurani namba ekyogerako allah yassa qurani assa suula namba mu qurani ng'eyogera ku mbeera za mukyala ono imra ajuz mukyala mukadde kabiratu sin ajja eri omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam nga azze kuloopa bbaawe omukyala bwe yatuuka eri nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam nanga nti ya rasulallah bbaa wange akala shababi obuvubuka bwange bwonna bummazeeko yabummalako bwonna obuvubuka bwange yabulya bwonna ne buggwaawo wanathartu lahu batni byonna ebyali mu lubuto lwange byonna ne mbimuggiramu ne mmuzaalira abaana kyategeeza mukyo hatta idha kaburtu ntuuse ku myaka gino gye ntuuse kati nkuze sikyalina ssuubi lya kufuna mwana mulala kati atuuse ekiseera ayagala kungoba aŋŋamba kati nkuze era ndi mu kiti kya maama we ebigambo bino abyogera mpola nga binyonyola nabbi sallallahu alaihi wasallam abimuyitiramu nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yawulira ebigambo ebyo aisha yali atudde mu nsonda eri naye nga tawulira bigenda mu maaso naye ng'alaba omukyala alina ensonga zannyonyola nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ye ng'alaba naye nga tasobola kumanya mboozi egenda wakati wa nabbi n'omukyala ono omukadde nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yamala okuwuliriza allah tabaraka wa ta'ala nassa essuula naagamba nti kad samia allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasmau tahawurakuma allah subhanahu wa ta'ala nassa essuula naagamba nti allah awulidde emboozi etambula wakati wammwe gwe nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omukyala oyo allah awulira byonna ebiba wakati wammwe Aisha radiyallahu ta'ala anha yagamba subhanallah atendirizibwa Allah alladhi wasa'a sam'uhu al-aswat oyo Allah okuwulira kwe kwabuna amaloboozi gonna abantu abo banyumya nga nze ntudde wali naye nga sibawulira naye Allah n'abawulira min fawqi sab'i samawati Allah n'awulira okuva mu gweya mu ggulu ery'omusanvu n'awulira ebigenda wansi eno mukyala mukadde omwami amugobaganya tunuulira olwaleero obusiraamu engeri gye buteekeddwa okuyisaamu omukyala ng'akuze emyaka akaddiye otunuulire n'embeera zaabo abayeyita nti bali mu bulamu bwa kkulaakulana bwe bali ku supiidi eya waggulu embeera gye bayisaamu abakadde n'otunuulira omukyala nga gyakoma okukaddiwa gye bakoma okuba nga bamusuula mu biyumba by'abakadde eyo omwana n'akwata maama we n'amukwata n'amusuula mu kiyumba ky'abakadde alabirirwe eyo takyalina budde bunyumya na mukadde we otunuulire n'obusiraamu engeri gye butunuuliramu omukyala buli gyakoma okukula gyakoma okuba ng'ayongera okuweebwa ekitiibwa jako mukula myaka jako mukubanga agulumizibwa nokubanga awebwe kitiibwa. Mukyala ajja mukaddazeri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utunulire Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ze yazitunulamu ensonga ze yazanukula Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitegeeza nti baganda bange mwenna abalungi abatulaba, obusiraamu buno busiraamu obwajja okubanga buwa abantu bonna ebitiibwa, era singa tuba tuzzeeyo ne tutunulya ebyafaayo ojja kulaba engeri obusiraamu gye bugulumizaamu omwami, obusiraamu engeri gye bugulumizaamu taata nga taata, obusiraamu engeri gye bugulumizaamu maama nga maama, obusiraamu engeri gye bugulumizaamu omukyalo omufumbo n'omwami omufumbo, buli omu bwamu ekitiibwa kye. Nabwe kityo ndi Allah subhanahu wa ta'ala watu wajjatulaga nti obusiraamu buno bwajja bugulumiza ekitonde ekiyitibwa ekikyala ne bujjanga bukiwo bumuwa ekitiibwa. Omukyala gyako mukaddiwa nga bwe tuzze tubagamba, gyakuma okubanga aweebwa ekitiibwa nga maama, gyakuma okuweebwa ekitiibwa nga jajja, gyakuma okuweebwa ekitiibwa nga ki. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kyakulabirako kirungi nnyo eri abakyala abasiraamu. Omukyala yajjanga namugamba nti ya Rasulallah, nga talina na kyali munjogere ennyangu ng'olwebanga atalina kyazitowamu yadde, namugamba nti ya Rasulallah, nina ensonga yange njagala kukuyitira mu kunnyonnyola. Nabbi n'aleka byonna byaliko n'asalawo okubanga awuliriza omukyala oyo. Lwaki? Ebyo natubijja mu njigiriza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyovola bwe yatugamba mu bigambo natugamba nti istausu bin nisa'i khaira. Banne ekigambo kye mbalambira mwenna, ekigambo kye mbakuutira mwenna abasiraamu, mbakuutira okuyisa obulungi abakyala abo. Abakyala mbawe ebitiibwa, abakyala mbagulumize, abakyala abo mubalabe nga bantu babbeeyi. Olaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumbere yokwongera okukulaga nti omukyala aba n'ebintu bingi nnyo. Abaami abamu oluusi mujja ne mumenyeka n'ebintu ku mitwe gyammwe, n'omenyeka n'agazibu n'ogaana okushiyalinga ebizibu byo ne mukyalawo, n'ogaana omubunyonyola ku bizibu byo naye ng'oboolyawo yandibadde akuwa amagezi agakutaasa mu kizibu ky'olabanga kinene. Nabi sallallahu alaihi wasallam mu nsonga z'abasiraamu abamu n'ayingizaamu abakyala abeebuuzaako. Waliwo omukyala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyali awangaala ne Aisha radiyallahu ta'ala anha. Oluvannyuma lwa bino byonna okubanga byaliwo, embeera yaliwo, batemeredde Aisha, bamwogeredde ebigambo bingi, waliwo omuwala omukyala yali akola mu maka ga Aisha, yali mukyala. Nabbi yamugamba sallallahu alaihi wasallam n'ebigambo nga bisusse, kikyomanyi ku Aisha? Nanga nti Aisha mukazi wattu, mwana muto, oluusi ajja n'akanda n'eŋŋaano n'agirekawo embuzi nezirya, talina na kyamanyi, oli talina na kyamanyi. Ebigambo byonna ebimwogerwako bya bulimba. Abantu ne batuukira omukyala ne bamugamba yogera amazima tolimba nabbi, n'abagamba nti Aisha sisobola kumwogera ku kigambo kyonna. Taina kyamanyi, miskini, baba wayiriza muwayirize. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'abuuza omu ku bakyala be Zainab, nabuka Zainab kikyomanyi ku Aisha, kikyoyinza okwogera ku Aisha? Aisha agamba nti twalina embiranye ne Zainab nga tulina embiranye yaffe wakati waffe, naye wallahi omukyala oyo yeesobolayo n'ayogera amazima. N'agamba nti sirina kyenyinza kwogera ku Aisha. Ebirala bino byonna embiranye yaffe yaffe ng'abakyala bajja ebirala, naye sisobola kumwogerako kigambo nsobole okubanga nzikirira mu maaso ga Allah. Nze mutemerere, sisobola, sirina kyemumanyiiko, kyemumanyiiko nti ekyo kikola tasobola kikola. Nabi sallallahu alaihi wasallam yeebuza ku bakyala era ndowooza n'agitwala alaihi salatu wassalamu. Sekyo kyokka ne ku nsonga za umma ey'obusiraamu yonna yabeebuuzangako alaihi salatu wassalamu. Tunuli omukyala Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha bwe baali mu sulhu Hudaybiyya, nabi sallallahu sallam alagira wa sahaba banange musaleke mviri emikolo jikomi wanote tuche yongira yu Makka wa sahaba bambaga nukusala kemviri bagana nenga sigana mutima mbinti baganyi wapula angabaina yesu mbinti obuli ya utunizo kufuna obudu obugenda obuli ya wanizo kubwa wembira yu nenchuka choka na hii Nabi sallallahu alaihi wasallam abamala okubala gira bonna ne babanga babitadde Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagenda eri mukyala we Umusalama nawe nti omanyi nti isawo na Allah yandireete ebibonerezo namugamba kiki nanga ndagidde abantu okumwaka enviiri baganye tebadda tebabajeganye okumwaka enviiri ate kivamu kujemera omubaka biba bibonerezo Umusalama nagenda nti ya Rasul teweetawanya nabo mukyoba okola kiri kimu funa omusiraamu omu ogende wali mu lujjudde osaleko enviirizo ojja kulaba nga bonna terino majja kulekayo kusalako nviiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afuna omusiraamu omu ne badda wali n'amusalako enviiri bwe baalaba nabbi nga amweddeko enviiri ze bonna buli omu yadda ku muto gwa munne bonna ne bamwe enviiri yes tikirowooza omukyala kiyamuwa nabange mutawaana agovuddemu sallallahu alaihi wasallam atasiza umba yonna Oboli yawo Allah yani sinzide kwecho naalete kibonerezo. Totwala mukyala nga muntu atategeera. Kitwale nti omukyala Allah subhanahu wa ta'ala yabowa magezi. Yabowa magezi. Oboli yawo inzo kubanga Allah akuwadde omukyala naye nga ategeera okusingako. Kwanga kino ky'okutegeera Allah akigabirya gwaba yagadde subhanahu wa ta'ala. Na wechitio obusiraamu bwagulumiza ekitonde ekiyitibwa omukyala ne bumuwa ekifo kinene nnyo mu busiraamu na wechitio omukyala yenna omusiraamu yandibadde nga atunuulira nti Allah subhanahu wataala yakugulumiza n'akuwa ekitiibwa era teolowooza nti oli muntu ayisibwamu amaaso era omuntu anyoomebwa kkiriza ekitiibwa eki Allah subhanahu wataala kyeyakussaamu insha allahu taala kyongera okulaga n'okuwa nti Allah subhanahu wa ta'ala taina muntu yenna gwanyoma taina muntu yenna gwakakkanya Allah subhanahu wa ta'ala fenna tuli bitonde bye fenna tuli bitonde bye Allah subhanahu wa ta'ala wabula buli omu yamukwasa obuvunaanyizibwa bubwe na biki byateekedde okukola omukyala kola ebyo Allah byakwasa n'omwami naye atuukiriza obuvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala byamuwa bwe tunaabanga buli omu akutta obuvunaanyizibwa bwe insha allahu ta'ala tujja kubanga tutuuka mu maaso ga Allah nga buli omu yatuukiriza olubimbi lwe nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati mwenna muli balunzi ate buli omu wakubuuzibwa nabbi nannyonnyola nti omwami ojja kubuuzibwa ku bantu omu nnyumba yo Nagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti nawo omukyalo ogenda kubuuzibwa ku bintu ebikwatagana mu nyumba ya bbaawo lwaki nti buli omu alina obuvunaanyizibwa era buli omu ateekeddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo yensonga lwaki insha allahu taala oboolyawo olunaku lw'enkya insha allahu taala njagala tutunuulire gwe omukyala w'omulembe guno olwaleero n'omukyala w'omulembe gw'abasahaba omukyala w'omulembe gw'abalungofu abatukulembera yawangalanga atya insha allahu taala katubasuubize nti olunaku olw'enkya insha allah tujja kubanga tubalaga embeera y'obulamu bw'abali n'embeera y'obulamu bw'olwaleero weegeraageranye weepimeemu olabe insha allahu taala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة سبح الله سبحانه وتعالى كرزوك سيوك وفيا كرزوك يمريدا وفيا كرزي مرون جنة مرون جتكوزي تمويغا إلي الله سبحانه وتعالى تسني وينسوفيزا فزنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.